Kanipenda mimi ae ae uendo akupendi kabisa hivyo. Meseji makopa unayomtumia na nionyeshea roho yake mimi. Mnajisumbu wa bure mabisho. Vivocha vivocha mnavyomtumia ananipigia tuonge manatia nini kuku wangu mwenyewe. Nimvisie nini bandani kaingia. Eti nitume majini penzi litakuwa. Najamini sana mimti yeye uwa. I can't sleep without a kiss. And kiss, like a pick and a profile. Na simu yangu jase focha ni kupikie ndo nilale.
Nairobi,
she the beautiful toto.
Nairobi,
she made me look like a sonko.
Nairobi,
oh mama,
Nairobi,
I love you.
Nairobi,
she the beautiful toto.
Nairobi,
she made me look like a sonko.
Nairobi,
oh mama,
Nairobi,
I love you. Kufunguka ndo mana napendwa na ye. Namona kama malaika tizi Uganda ni ye. Ronga kibera nafika wote macho kwa ke. Kipita napewa sifa eti naendana na ye. Manatia nini kuku wangu mwenyewe. Nimvisie nini bandani kaingia. Eti nitume takuwa. Najamini sana mimti yeye uwa. I can't sleep without a kiss. And kiss, like a pick and a profile. Na simu yangu jase focha ni kupikie ndo nilale.
Nairobi,
she the beautiful toto.
Nairobi,
she made me look like a sonko.
Nairobi,
oh mama,
Nairobi,
I love you. She the beautiful toto.
Nairobi,
she made me look like a sonko.
Nairobi,
oh mama,
Nairobi,
I love you. Natetemeka nikiwa mbali na wewe. Mpenzi umenishika. Oh baby, na wewe seka. Mimi bila wewe roho inanitoka. Jila makopa kopa, Mr. Nana, toka ufalme. Boy David.